hakuna vile utaomba mkate. Upewe mawe, hakuna vile utaomba samaki. Baba ya mro.
Ela mele bake, piga hilo goti. Mshukuru kwanza, tena dhambi zako. Tena shida zako zitobo.
Tuniseme miu kuwa go-getter. Trying my best life ndio ikue better. Serving purpose enye niliumbwa. So nikiwa kazi usije sumbwa. Sa zingine devona ni push katroli. Ndio napika goti, ninasema sorry. Jua kuna mtu perfect, ata free fact. Niliandikwa noisy ata nikiwa silent. Nilizaliwa hosi na sikuwa mgonjwa. Taylor Swift siachi nifundiwa kladi. So kadamu yako yezi ni osha dhambi. Judge, ziachia Mungu kazi yake. Jua eni pole pole wala akimbi. Aokoa watu wake cheki tuwa Misri. Mwanamke alivuja damu akaguza kladi aka heal maze. After all those years.
Ela mele bake, piga hilo goti. Mshukuru kwanza, tema dhambi zako. Tena shida zako zitobo. Yeye ndiye mwamba mile.
Milele, natambua, natangaza, natambua kwamba kuwa yeni mwamba. Uliza kambua juu alimshikilia, akamuongoza. Lego, flashback, meka saba year back. So no more bad car, omo pia pressure kani brainwash. Switch ya dhambi, likafinya on. Iyo ndio life jo, uku mtaane. Kila mtu anasaka cheda yani mane. Makarao nao kazi ni kuangushana. Wizi usherati ukafiri na makale. Meaningless kazu makumare. But devo misi glass no nivunje. Ama waya ndia tunikunje. Kwako baba nataka nikuje.
Ela mele bake, piga hilo goti.